From afar. Ngubone kuseni ilanga lisakhanyisa ubuso bakho, kodwa amehlo ami ayafihla lokho inhliziyo yami okumemezayo. Ngidlula kuwe njengomoya ungangiboni, kodwa ngisala ngiphethe igama lakho ngaphakathi kimi. How could I love you from afar? Como pude amar você de longe? From afar. O toqueiro que mongo seso, tangshin el sarangage duyo circa. From afar. Comenta y puteme a distance. How could I love you from afar? Gifundu mama tega ngthule, ngoba amazwi awafiki emlonyeni. Uvalo lwenza uthando lwami lube yimfihlo engingakwazi ukuyidalula. Mhlawumbe awusoze wazi ukuthi kwakukhona umuntu owakuthanda ngaphandle kokukuthinta, owakhulekela ngaphandle kokukubamba. How could I love you from afar? Como pude amar você de longe? Toqueiro que mongo seso, tangshin el sarangage duyo circa. Comenta y puteme a distance. How could I love you from afar? Inyangi yazi ngoba zonke izinsuku ngikhuluma nazo, ngalokho engimakwazi ukukusho kuwe. Iyajabula uma ujabula, ngize ngizwe nobuhlungu uma ngikubona uhamba nomunye umuntu. How could I love you from afar? Como pude amar você de longe? O toqueiro que mongo seso, tangshin el sarangage duyo circa. Comenta y puteme a distance.